Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Dans le studio Tamani, qu'est-ce que Kabarouji amen et Fulfulde?
Tamani, Tamani, studio Tamani.
Kede kabaru jame fulfulde alal bari sappo lewru zo yitade 2015 sappo jeddi yande jabbiri masili maji chapat enay e joy min en tawa ele maison de la presse bamo ko jottino no do kabaru jidu yumar way galo tagal ko majernde wotno balte to menaka to hulitawe dum woni hejabe ministre be jehi to menaka to faabe jida yimbe le gombe tombebe kalde mudu hono jam e deedere walda menaka no hulitawe dum woni yimbe le menaka be kuliti wi do be goni do tan be goni fa handen so gube do won notirtode plateforme e jalta menaka ta gube notirtode azawad e du njoppa kidal unitawe dum woni hono kaldale kawrangal engal hani sinninede le noga le rouge waror ndudo bamako do kanko horejo leedi meden di Ibrahim Boubacar Keita o holiti wido milno milo foti fu gube notirtode azawad de tinina kaldale kawrangal o micitini o do kabaru kenyen wakando wonno yeso yimbe le ministre kanya ko heddinan kobe leedi meden di wodi noddango fode walde adnar Allah ndu wibe mballa mali yalla kaldale kawrangal antabe fa ande kaldale kawrangal kanko horejo ministre ambe dum wonon Modibo Keita ko wonno hecci kenya yeso dum wonon député be ko holliti wide so bami fangal sininama laamo jawan dati di hani yaltinde le hen yalla jam e deje nan warta le mali fu e mangal mudun fa tabi mali fa nara damal gotal yaltira damal gotal be kolliti wide dum wonon beete hande en yimbele bombe sumbu wakkati idi yamde kany en nati nokku no dotteede meseli le laamo sigaso le hen woni tawede be bari gendarme goto be masin binito do police goto wakkati jono anda ka fu ngabe dido bonandaji ka hollitamo wiede ko be jeeto ko be itti desawal mali gongal tongal be gatti to desawal balewal gal jihaddi ko jogoto secrétaire wono kabaru mo dum jogini on do hande bi hande holi tan wiade majernde de wadaay to menaka to ka dum won hejaabe yimbe le ministre be kenya be jehito menaka to ko be jeeto ko du yogay halaji di fu yowi ki dum wono hono watta fa jam e deedere warta to menaka to kanye tiidalaji ndiyam cenidam kanye kiidalaji kurangaaji ko woni ton ko dum won kanko suko jokole lamido dentengal bali to menaka to holi tv de gubino tirtode plateforme de njoppata menaka tam so gubino tirtode azawad de njoppitin kidalte buhaina mohammed babio kanko non horejo dentengal bali sukabe jokole humunibe on kibaru jam e deedere to menaka to kede barki sise
minakan koobe facciti fa labi wiide gube murtude nodditirtede azawad de yalta kidal ton laato dakirde arme mali so wana dun wadi fe hunde yaltinta plateforme minaka nden no hollitide wiide pelle murtude waawa daranade de nagu ngendi nen ko saabi pelle murtude nodditirtede azawad de ana wondi renude kidal nden no men pamata di hakkillaji di walde dental leede aduna bamidi nden no ana hani koobe faama wiide ley laamu demokrasi gonden yelaji jama o hani jokkitede nden no minisma fami be neldi ko warata e ujunaji njoyon yimbele mabbe be kolliti dun wiide be jottinan kabaru o horebe mabbe gonbe New York be
kanko horeji leedi meden di o holliti wiido mo milino milo foti fuule noga lewru jen waroru ndu gubbe notirtode azawad de cinina kaldale kawrangal o hokki o do kabaru kenyen do wonno yidude e yimbel minisma kanya ko heddinan kobe gombe leedi meden di Ibrahim Boubacar Keita wadi noddango fewde walde adnara Allah ndu o be tinno balla mali jeewe yalla hono kaldale kawrangal cinina ngal ngal tabirte barke sise
meden jeli wiide noga lewru jen du sakirabe meden be tongayno talkuru kaldale kawrangal be ngara be tonga do bamako do nyala denden dun ana hollita en wiide jonde kaldal e kawrangal wadda newade ka ko heewi ana heddi dun newaki dun denno le majjun meden jiddi dun wadda e ley nedaku e imanaku meden jeli dun dun wada e dawri dal minisma fa yottoyade e walde dental leede aduna
so kaldale kawrangal sinninama do bamako do le nogay lewru juin waror ndudo bamako do kambe laamu mali wobe kolliti wido wakkati jono be jaltinan le hen datti fa jaa yalla hono watte bibbe mali funara damal gotal jaltira damal gotal non kanko dun horejo ministre embe Modibo Keita hollitir wiide ko wonno yeso député embe hecci kenya kede ko Ousmane Diko faccentinen do hen
jokkita gol sinningol kawra deejere ngal gouvernement waram iminde golle fedde gonga sariya e deurintinal batu kawra leedi tongudo kawral kala e dow deejere gotum baaku e deurintinal leedi waran wadde beedande laamuji tawangal kany e wotude sariya noga e njoba bamaka nyande 17 lewru juillet 2012 totto wattorde be le murtere 17 lewru janvier 2012 kany e 22 mars 2012 hakkeji mudum en du waran wadde dawrude noka donnire ana wonda batudu wadam batte sahal mali batuji ngadam pale de fu fa warde yambereji fina tawa hoddi be baddam bollondirandu hakkilaji
sakiraba do mbay netri mi joju modo e hallo am be malande ngal mi noddirta phase facebook ngo
tamani
e kolliti wiide dum wonon he jere hanke wakkati didi yamde yimbele bombe sumbu kanyi en nati nokku noddirtede misili dum wonon le lamu kolon jabo idun le réseau sigaso o do hulitaade ko be nati ton ko be bari gendarme goto be barmini ton do police goto wakkati jono anda ka fu ngabe dido bonandaaji ka ko yimbele ceedi wiide le hen be jehi yonoto gendarmerie auto to dum wonon drapeau mali o jaati wonno habba to be itti ton DC wal mali ngal hulitaade be ngatti ton dum wonon DC wal ngal jiaadi ko be jogoto DC wal bale wal hono wori barke sisi
fale wattu deser betende meden nanano malfe anapida kale wattu ne jaltuno mi fami jeewa sellato ko woduno de mi tawi nokku o fu ana wujji pidali di ana keddi fale wattu katerende mide yebe e be nyaha e be ngara le wattu de be ngadanno pidali di de be bari gendarme goto e be ikanno Allahu akbar Allahu akbar ko be jottoyi gendarmerie to ko be itti drapeau gonodo ton o be tutti ton drapeau keso drapeau mo be tutti ton o balejo bindi arabu ana windi e makko le wattu bete o hakkilaji jama o immi ke fasanne ka joni hom fu ana hinni haaju mudun nokko o deji sedan
joni woni arande so arme france wobe jahalo wayaade jiyadin kobe be jaade arme mali holi tawde ko puditi dido goleji kobe noddiri o do golle la medine le hen duudum faabato do woni arme mali ono be pamirto no tule jaarendiji di ngordi ousmane dikko
soldats en meden chapane jeddon gondi be barkanbe golle o golle soldats en mali yo yidaade se yewa no ton worri le yaadu gol e soldats en chapane taton france dakube jiporde avion tumbututu o golle noddirado la medine 3 yo yila go soldats en le balde joy fa pama no ton worri e dartude siriji le hirnange tumbutu nokku jaltude hawjina bamako ko buri lebbi tati capitaine hamadou traore dogotoro soldatsi mali gonde mabbe wi yadude soldats en france be an holla be mali be bawdum en an jogi kaddi e do hokka du tajoral denagu cakte lewru me soldats en mali jenayo masim binama e le ko murdube tunno ko bangi tumbutu yoga heddike le barmereji mu en di batte wayde sawrede e wattu
bale dum wonono de ngana e jeyal la mo kumini do hono kibar hawbude hawa luuji wakkar jono be gondi e gollude golleji faabe jeyal hono be cakkirto dum wonono manaji di fati kiyawa le nokko le hendube kolitiwit saaji hono manaji di gondi e nawtirede le nokko di dum bonno dum wonono galluuji de sanne le hendube kolitiwit dum wonono sariyawol gotol woto normale leedi meedi ndi holitinde wiide hono manaji di moddinirteno fa dum buytebe kolitiwde o do sariyabe kaaja o tabe wakkar jono kanko noddirte do Mori Moussa Konate o yo directeur dum waldinde wana e jeyal la mo de be noddi tasse ko kede ko Ousmane Dikko faccintine do hen
di manaji yo hendun adata di se nanati le doginirde ndiyam yo di doginirde du nanata di le mayoji dunke ande bi liji gondi le mayo yewde bamako fayaade cagal segu jamira ka nyamede batati mo ena cella semana ana le ndiyam hadan dum senade rabandu ko ne ele mudun ondulla le lede meden de se seria bamaka ka andata ke sabe ka donnata ke batta e ka bonani nafaka yoga seria fu wala donnata ke ka wala kutte lami be tinno e donnude sereji bamadi batte hadugol manaji
ça c'est plastique
fiugol bolon adnar alla ndudum wonon suka be ngala dubi noga wobbe dun noddiri dum wiide lattude ngoware holitam wede bete hande malibe kebibe kawi dum wonon leedi noddirtende ganande be ngatti dum baddaji tati gana heba e fe baddu goto le hen be jabbi ki yaade yaso dum wonon ko noddirte quart de finale le hen holitam wiede dum wonon ganyudo hakkunde Allemagne kanye Nigeria fu kanye mali kanye ngarta fiidude dum won le sappo e nay lewru juin waror ndu wakkati go o yamde hejjere dulum
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabotobe studio tamani
sakirabe jeewelo dum ne le réseau ngaji meedi dibe collectivité projet kesso bangi bété hande to siguto o do projet be jeewa yalla hono be pabirto yimbe le gombe tom be yalla yirwerara bangal kebal le hejo golliji di dibe collectivité be jeewa yalla hono be ngatta fa hono yirwere wada bangal cellal en be paboto dum don hakkeji roobe kani e sukabe roobe o do projet be collectivité ko foti ko min ngai sappo joni laamu sego garanta le hen kanye gelle ko yaa temedidi e sappo e jetti ONG ngaji ko yaata noga e go kanye ngarta wallude fa jeewa yalla hono o do golle birte ngabe odo golle do won leedi noddirte ni peyi babe kani wattude ko yaata milliardoji tati CFA tagal mudde ngardam faado kuccala do be kolitiwide wakkati jono be gonde hokkitirti ton do wonon arkilaji ciuwade odo golle fuddi bete hande to kuccala to ko ni faana mabbe do faabe jeya yalla hono be kabirte e jonte bubol be kolitiwide ko yaata e baluji udnere temedi di kanyo e fecciato hakkon yibbe lo ko yaata unay chapal e jetti e jeego yom ngabe odo golle do won su doktoro wono to kuccala to kanyo e PC mali kanyo kokkindiri juudele odo golle do hani wadde to balde joyi tagal mudde ngardam faado kuli korodo be kolitiwide ko yaata e milliardoji jena e CFA do be kani wottude dum won kal musadaji mabbe hitade 2015 to conseil regional kuli koroto o do kabar be kolitiwide bete hande dum won wakkati de be jiduno yimbe le gotnaabe gobbe tobe be kolitiwide be jari le o do golle jaggal mudeng gardan faado bana modo do koliti wirton do projet kesso bangi ton won kando humanade hono yirwere yimbe gombe ton fa yotto yirwere dembu karasi odo projet bangi ton kenya woni faana mabbe do faabe jeyal hono be beydirta kebe yimbe le gombe bana mabbe le hendube koliti do en ballan do won yimbe le gombe commune ngaji dum wonon durbe fu tampude commune boro kiba kanya e tuba koro le hen dube be dan hono bawde yimbe le gombe ton be hono kebeta kebe mudum dal mudé garanti minirem faado kitadobe kolti dudum wono gollobe doktorore doktorojo ngodton debe noddirta sescom be hay ben gollobe garan famine ton faabe jaw yallono be beydirta ande mabbe le hendu tay bay faaba dun yimbe lo gombe tonbe tidalaji muy di faabe kebna do e dabareji ngabbe wodo golle dun wadde de wana e jeya lamdo noddirta e saidi kany hokkindiri juure kany walde wonde kase de wana e jeya lamdo noddirta matière and child cerval program sekirabe ngare kede seeda o kabaru mawdo mo wodi do on computer to hen faa. Gracias.